Away. Away.
It's the kids, baby.
But this young woman says, I'm out of it. Away.
Oh, yeah. Oh, yeah, wait. Yeah, 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 yeah. Wanda.
Mtoto ana kila kitu huyu mtoto
kama Kariakoo.
Mtoto ana kila kitu huyu mtoto
kama Kariakoo.
Mtoto ana kila kitu huyu mtoto
kama Kariakoo.
Mtoto ana kila kitu huyu mtoto
kama
Kariakoo. 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 Kama Kariakoo.
Yendo kapteni, ana complain, kinone vicheni, anipa uwani paka sembleni.
Leta jidu decho,
nika lale nacho,
decho,
nika nishe nacho,
decho,
nika nile nacho,
decho,
nika nile jasho,
jidu decho,
nika lale nacho,
decho,